vakomana ndafunga kwenu
soka
funga dande varume ndafunga kwenu
soka
Funga kwenu
soka
funga dande varume na funga kwenu.